Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Salim joratu ko gi jande ga fanu hala Mamadou Sama Sigo jom jalle sakrabe hedibe. Bangal rafnde na gulle ngaluje gaw e manaka larmi ben hadi yimbe tawrede kaborde kala ko billi e majje ben yu munde muginde e wi dunkembe. Gilam ben nyande talatarande multireji tuluptal gabature na jokkiti denno syndicaji di ndarde wajimbina gonma o teddina adi pamadi di. Talatar hande woni ko yambina nyalloma hetanango jammare ben na de wada masamina nokku goddido segu kiloji chapanna e joy ben na jeteji kangadaade le malihul tv de jammel alqadara ke walla yimbe yo sifa nay lu temdere robbe be chapan joy ben pical nay lu temdere worbe yo ben chapan nay je nay pical jegom lu temdere ningun seme ko waro jomen na hande kigide talatar 10/7/2023 bismillah sakrabe anka sen kaborde mbi en kala ko bile mudun non haada le galluje gawo e menaka haltinira kenyen woni ko horejo habiti be dido nokuji di bamika do anya yo tagal la ciutali e ngukaji kewdi mbien le dido nokuji di e on wattu goto o mbi en basi fuditi to sufaratun jamare hunre hakke gure sappo njalti le nokuji mabbe lali tangara wonko hebene kedo fo sango alsisi
ardido mangal padem le odo nokku ka holiti wiide be bammi odo anya faabe keba daranaade denagu yimbel be kan e kulle ko be jogi le nokku o be nja fina yami garbe mabbe dum liwe kanko colonel isa bagayogo dedo dabere waran latade sababu uutude bandiya ko kan suutugol yimbe fayotto tachugol dati beedade dum e hore do odo ardido nokko odo ni kanko isa bagayogo o nardi gube jogi be kaborde le nokko o teddina dabereji kulitaadi le odo communique le cercle so fara kabaruji kebaade urde todi do holiti wiide yimbe le gombe le ngeeni nodirteni de dugu kan e jengo woro yimbe le jogi be kaborde yottige to alternernde nardi yimbe ngombe le ngeendi fu yoppa nokko o yontere woni ko be lukkibe kulbe fati gube jogibe kaborde samadu mabbe yimbe ngombe le nokko o ka butti kaaki mu en faalaabe yoppi nokko o ansongo region gao mangal pade embe nangi ko yottoto yimbe le kolitaabe wiide jihadiste em chapan joyom fafa alternernde kabaruji kebaade urde todi do holiti wiide mangal pade embe juhi be do yimbe le odo nokku wattu no be gondino yottinde si torda fu yimbe le ngarbe le lumo ngartengo yontere fule nokko o be nangamo be nabama le kam mangal pade em an songoto
kado anya ben horojo habti be hunde mu ina no hultiri pullo ula kanko dunke kabar denago kanu no hultimo jogi sugulaji jogaji halisi sani dun kedan fo tango sita sidibe
son commandant mangal pade on ni ko fi dabiriji pati marfay e jungo civil fe goto yuyu dabir lobbo sabe gube lonmi hite ko heewi ana gollidida e gubal ko nedete EGS ko natto sabe hebtine jamare torraji de kero den ledde tati on nukku handen hakkune leedi mali e leedi Niger hono misali nukku nedete do watta guna bura kan ansango ko dabiri fiado ana mujji fa wala sedan gasa e communique wada don ana sugula sedan allandon horema yalla yimbe jumira marfade yo sodde marfa yalla an heba rento hore mun na ana heba wadde bonalaje majje du ana nato sabe hannen lamo fiya dabiri honen deejere hebirte honen jama hebta rentede
la securite des citoyens
sakraba to tak laj modu kamra jom bango bem am Facebook e Twitter nyamaji la fegu fudite ma bamtede berna wonande toguna derno bami addu hinare dum no tawe wana fay faaba lamu o derno be do benno hultiri ardibe o ndedo gullirde o do nuku otilaji mudum no tampino sanne jamaare communautaire de gallure bamako deno beltige sanne ko gulidi puditi ko kedo kanko jaara fasko derno ton koydo wonko hebe ne kedo fastango sita sidibe e blandin kasubi
o nukuto nyamata yippete natiken sa batti goddo yime joddi lafi bugu ken botto be nyamatan pindiri kaaje faa police en watti bakamu hen nyolman handen men yime joddi lafi bugu me weltike faa wala sedan ciagana de nyamarre botta itta o nukku
men nyamay ciera ka daga
midan jidi nyamanje de botte ga ene midan joggi ciade de cellal bodi ana heewi denno ana mujibe itta nyamanjidi mina jotta be sabu mudun
amba fo jine
bala dambele kanyon amiru yime joddi be bangi o nukuto tuni yippete le dernier life bugu ko holliti bede yidi sanne ni tun botte no yawiri
je sais qu'ils ont commencé l'évacuation
mina andi be puddi golle o hande hella amen be jotti nandun sabe be puddi nonde kaabe goti fa be julli den denno be tinno faabaade toguna
se joindre a toguna
alkasun amadou mayga kango jokko didi bo maire commune neybo ko holliti widi golleji wadirta no yawiri
toguna il a fait fils
maire woni ko golli lam o kay mo camion ko kay mo essence toguna darani fufu golle o ti mado e lewru
yimbe humbe kabaru labde no nukuje holliti wi dabri waran fi e nukku goddo ƴewe to nyamarde ka e tuni yipete ciagan joni
murtereji golle na jokkitirde l'hôpital Simbène Gablé Touré derno sabi kaltinere kenyen sappo jiɗɗi juge e pouditi ben murtereji balɗe nayyi no holti kamɓe ardiɓeɓe ben yimɓeji mabɓe ɗi yo ben gueɗe moɗe nayyi ndeno holti wiide yo laamu o tinno teddina aadi ɓamaɗi ɗi jimmi kanti woni keƴaɗo haala mabɓe wonko hanni halma yatara keɗɗana fayista ngo Alisisi.
Il est inadmissible.
Dum wana hunde jabentene feyi le leedi amendi wede wom adiji pamadi fewde e gollirgal hono sur doctorore le leedi amendi wede dido anniaji ka tidinaka odo mbaawi ewede ono hore sur doctorore Gabriel Touré nyaroma hande o fey analyse wol tusko e mako e wadere le sescom ngaji di wa wadende sur doctorone wakati hore sa yotti kado jamma so tawi reduma nawete na du wonna wala goddo ngaddudo ma le sur doctorone ana tiidi sanne fey eko hore wade wajibe juude amen kina men niltira beedo yimbele yaade le juddu gutoroji darani de hore mudum en duwe tiddalla mawdo wana hunde ko fuddi hande du dum hana heddirade non mi ngadi noddango fewde kana ko be leedi amen di cili kewde be ngatta mem le haggeji
amen.
Ben bangal yewtere meɗen dusi lasi men hande memen haala ben kabaru jamari hokkulama wiide ɓiɓe leydi Mali yo millioji nogga e ɗiɗi wakkati junɗo nde jatteji gataɗi hultan wiide kewal alakadara kewal jamare nde yo capanti yo tati piccal jeegom li temedere ndenno rewɓe ɓe yo alahaali capanɗe joyi e piccal nayyi li temedere worɓe yo capannayyi e jeenayyi piccal jeegom li temedere ɗu oɗo ɗiɗo jate ɗi hutti ɗum woni gollira humanide jamare saabi ñalloma hettanago kabaru muɗum ndenno sisli o woni gattene hakkillo nde woyi e mbiyan yalla ben nde woyi kañe kala cuhsukaɓe e mbiyan yalla keeɓa hinnade kabaru cellal e ndenno jande dun hana yeɓede e banggal keɓɓal mbiyan kabaru keɓe ndenno ɗum wonno ɓernde haalaji ñande tratare nde to segu toon kanko insa trawre wonko heɓene keɗɗa fay sango sita sidibe e Alisisi.
Duuɓi heewi hannden hollitama wi jamaren ana ɓeydo e yaade le wi yimɓe andume kabaruji neɗɗaku wi ɗum wawa yewde caggan kuteji yogaji docteur Brima Mamadou Koni yo goto andume kabaru politique e neɗɗaku.
Ɓeydagol jama ana yaada e ɓeydagol keɓe so ɗum waɗirama no haniri kay ɓeydagol jama le leydi yo hunde ko leydi hoore wawi nawtorade jama le leydi amen ndi ko heewi mu'en fuu jokkolɓe gakina ande hono ɓeɗo yimɓelle hani marirede fa kuteji ko wawi yettade ɓe ko huncene hoore ila ɗum yetta
gaddu e tawede fuu yimɓe andume kabaru keɓal holliti wi heegon jamaren le leydi so dabiriji fiyama ana wawi natal saabe huncine keɓal leydi yarata yesso Abdoul Karim Jamteni yo goto andume kabaru keɓal.
Ɓeydawol jama yo hunde mawde nafoore gollirɗi gonɗiɗe nokku o gaso ɓeɗo yimɓe biraka na du janguinaka no hani sikka fuu wala hen ɗum waddam tiɗɗalaji pawi ɗi e rafi heɓugol golle bangal politique ɗu eɗum hasindini e ittugol jawdi kewdi fa huncana hoore cellal mabɓe jande mabɓe fa yettoɗu ndenagu mabɓe
le wi hooreɓe gollidare humnin kabaru neɗɗaku ɓe hollitiwi gouvernement ana wondi e fiide dabiriji yalla faddo kuteji ko heegon jabaren wawi natata saabu muɗum Seku Amadou Traoré woni hoorejo ne gollidirare
immadaraji kewɗi ana wondi waɗene yalla jama o ko wondi ɓeydade ko ana daro lawol projet ngaji kewɗi wondi laamu leydi wondi daranade yalla tiɗɗallaji ɗi ɓeɗo yimɓele wondi fewde muɗum ana heɓene jogolal hono jande sukaɓe mabɓe fa yettoɗu yerwinde keɓe mabɓe
économique
horejo ne gollidirade holliti fa handen wi sesel subaado li o batu holliti dabiri handi fiede yalla hunja ittorraji mateedi
sacrément pas minute docteur ne kabaru ñu hande mi jottan wa saatu fofu pitade den yeftere si tamani bangal application si tamani hebe do play store jenno do sere yotrem magazine yeto meɗen magasine hannde ana yowi dow kabaru rewɓe ndenno banggal demmal hikka rewɓe ɓe mbe darde mabɓe ana mawni sanne e ley kabaru golle guese tan wiide ndenno ɓe mbelna ɓe mba banggal heɓugol nokkuji guese kay sappo e joyi ley temedere hantorteɗe worɓe kañe e nden rewɓe kañe e jokolɓe ndenno ka ɗo min oɗo saria o huncan ɗum hoore laatiki tiɗɗalla ndono yalani ɓeɗo faamu ɗe ɗiɗo kabaru ɗi fof kanko Mariam Koulibaly waɗi imadaraji keɗɗanna ko heɓani dow fof sanko min cita sidibe UN kirejom le maliga rewɓe heɓe gonɓe lekkirduji ɗi na kinni golle demal Fatoumata Boiry goto e mabɓe to segu toon wakkati joni o banggal golle makko o ɓeydade tiyallaji engrais mo jogui ɗum suhulla rafi toɓɓoji e kasindine goɗɗe
engrais tambulo
mi heɓe winne so mi ɓami ɗum ñamade yurgo muɗana tiidire amen sanne mbeɗa hasiñiɗe winne fa wala seeɗan mbeɗa watta winne ɓaleɓe nde guese amen en ga hikka nde winne ɓaleɓe ɗum wasi heɓede jaati kammu duttoɓe sanne mi heɓen watti awdi hunde foof mi tewta hannen yo heɓude rimde komi wurta e muɗum
Juliette Tira et Delphine Kamati bedo ndemo bedun na jogite laaji to tumnyan lilla musa
grambe a kaw
ko sugul amen hande sanne yo hebde winne ko wattata e gessaji amen den dum en longi hebde winden ana tiddi sanne commerçant ana ciotra amen jaakur wotur ujnyaaji joy e temede joy nukuje yogaaji jaati kamudu tobe ton nukuje ko hee fa handen yibben ana lafa ton winde soni remo ben way hebi winde dum welambe sanne
lesa lidindi roobe ndemo be kuccala ngala boode sanne bangal jogola gese nukuje yogaaji be jogi ledde karaje dun yogaaji ane juude mabbe hakilo rewbe hebe dum do heeta no hultiri Youssouf Dembélé gondo e le fedde ndemo be to kuccala tun
quand on a commencé
giddima fuddi waddude den kulleje remeteedi ko ciottete hono haa nanan mudun rewbe ko heewi fuddi ko nadde e deman so be lemi de kulle be wa ciottede dum be heba hen huune be wurna galleji mabbe gaay watti goddo men rewbe men tambina sanne samme waawa fehbe nukuje tuma rematano be kalna amen wi debbo haanda deman nukuje gas fa hande antun fa hande rewbe ko heewi an hasengine tewde nukuje to remata ana wasi hebde dum
na ça peut poser problème
so yimbe galle so dental balle maso kambe tan rewbe ngobe lekirduji di kay mbayrata fi golle gese sabe mabbe be jalodde na yirwi sanne buru fuf bangal waltugul majji ntanglu hore ngol lam ko be jati yetti e wi madame kurutum sanugo kejado rewbe le gulire region o koni de demal won dabere jidi lam o bammi
cette année 8
le hitane hikka nukuje remeteden le temdere fuf jetti tan honko rewben limli mudun hone kuleji nyamtededi dum ko rewben limi hikka sanne hone mar nanan mudun dum be limdun le feyoji di le temdere fuf be lemin nukuje ko yada chaban tati enne le temdere fuf rewben noga e jeegon hebnama winne dum angere nanan mudun le region sigaso buguni kuciala kan le genni bamako kaake golle de gase nanan mudun le temdere fuf chaban e jetti e joy hakkama rewben
kebal gese kasinde majje jande e famu kabaru nyamande waltere wakati rafinde nagu yogaje eti allaji yogaje eti allaji hadoji rewbe yiri wudeni haniri ele kabaru demal dum ko tayki honjotobe hewbe